is it cool? Taking it cool. We are praising the Lord.
Papa's Records.
Nimeweka upendo wako kwangu moyoni, tena sitaki choyo fike kwangu machoni. Na kuamini jalali, I wanna be with you. Wasemayo sijali, acha ni kusifu. I say I love, acha ni kusifu.
On this one.